ZWAP.com.
Charlie Bravo.
Soundboy Productions.
Robbie Music Promotion.
Yo, boy, yo, Maps, yo.
It's your Maps on the beat, boy.
Hollywood.
It's all baby.
Uka kamba tikunti basira. Tima wango mangala na pleasure. Nikupe mfani kululu kile. Niziwa ninala kwa kale. Uka kamba tikunti it's over. Tupi yange mayamba kunjenja. Ona manje nikala cheti.
Sometimes I ask myself, if everything is normal that surrounds my love life, I think I need to face reality. Pantina naka, ngole fuck tuwaya, tuwaya. Nana kaine ukupapata, baba nobe, yuwe donse kunkana. Wachilamo mandiwe fiako wata wata, ukumponte lati tapaye fio na kwata. Manga sundise veze mchikondi, niwe wali mae wandi wachivili. Lelo ndiwe, uyasha chindili mbili. Mchikondi, kezeli mocheva vili.
Uka kamba tikuti basila. Nishina sinko ya wama. Dawa na lema mwangi. Ukupa patila. Uka kamba tikuti it's over. Nishina sinko ya wama. Dawa na lema mwangi. I'm running away. I'm running away.
Para